وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم بذا الله سبحانه وتعالى ولتوه تنجر شوبرا منه والسلام لتمسر الله سبحانه وتعالى ترون عني كتتوفو أتوانغا لذي كتوف أتدل لي كتوف embera je tulimu bitukyagenda maaso nayo yewuunyisa nga n'ensonga ezimu kuzigifuula eyewuunyisa ze tugenda tuyitamu. Owekitiibwa Allah nnyini nsi eno eyagikola n'agiteekamu ebitonde bye yayagala bigibeeremu, n'agissaako amateeka ku bitonde khaasa ebirimu oba omuli abantu n'amajinni. Ebitonde ebyo Allah mu mbeera y'okulungama n'obuteekwasa nga tumaze okujulukuka mu nnyingo eno ey'edduniya nti ffe sitwamanya kyakkola, yatuma ababaka ng'ababaka abo bwe mumuli zemmunyeenye kyekitangaala kyetulina okwesimbagiriza nakyo okuwona ebisiriko, okuwona ebiwonvu, okuwona enzikiza. Atugambye Allah nti walakad baathina fi kulli ummatin rasula, yasitula mu buli kibinja, mu buli mulembe omubaka. Naye ekimu ku byewuunyisa, buli mubaka gwe yasindikanga yamusindikiranga ku kukoowoola kufaanana na kwa munne. Ebiragiro bye byakyukanga an ibudullah, abanga ekindeese kubanyweza na kubaluŋŋamya kusinza Allah, wajitanibu taghuti, mwewale ebisinzibwa ebirala nga si Allah. Gwe gwali omulanga gw'abannabbi bonna. Bannabbi abo bwe tumala obbamanya nti babaka ba Allah subhanahu wataala be beetikka byayagala babitutuuseeko, omulembe guno guvunaanyizibwa ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mu bimu ku byatutegeeza ku dduniya eno eyeyagaza abaana Adamu, yatuga nti sijinun mu'minun, adduniya sijinun mu'minun, edduniya komera lya mukkiriza. Wa jannatul kafirun, ate jjana kweyagala okw'obwebange okw'abatakkiriza, okw'abawakanya Allah, okw'abalabe ba Allah. Nabaga nti omuntu bw'obeera mu kkomera wabaawo amateeka agakufuga nga makakali. Singa amateeka ago ogeekwata owangaala bulungi mu kkomera. Singa ogamenya ogabana bibiri, okuba nti oli musibe ate ne bakwongera n'ebibonerezo. Era singa weeyisanga abagenyi abazze okukulaba, bagenyi bazze kukulaba, ne weeyisanga we balina okweyisa kuba amateeka g'ekkomera bogaba kwata kitono obunano waliwo abasino ebanyino kukoma tukoma wano sibagulie temukirizibwa kuwerekera bagenyi temukirizibwa kubana kino temukirizibwa kubana kino songa ate abagenyi abazze okulaba abasibe amateeka agasinga obungi tegabakwata kati eyo embeera enyina okwawulwa mu mbeera Allah subhanahu wataala abantu beyafuulira edduniya ejjana bye bakola ebirabika nga byefaananyaliza n'ebya Allah ebyobusiraamu embeera zaabwe n'enniya yaabwe n'ebigendererwa byabwe biba byakubayambako kuwangaala ku nsi beera wa mazima owangaale bulungi mu nsi tegerekese isabanno bulungi owangaale bulungi mu nsi abazeeyi bayise bulungi owangaale bulungi mu nsi kubanga ojja kufuna emikisa ensi kutambulire bulungi bannaffe Allah beyawanga tebategeera mazima ga ddiini ya busiraamu ngabo batandikawo eddiini ezaabwe ezitali za Allah bye bakola byonna bakola kulongoosa nsi ensi ebabeerera ennungi kola nnyo owangaale bulungi mu nsi kola ng'omuddu olyenga omwami situlinayo lugero lutukasuka luvannyuma lwa nsi teruliiyo era tewaliyo mbeera yonna etutegeeza luvannyuma lwa nsi nti wajja kubaayo kino kuba nnaffe abawakanya Allah aa buli kyebakole kyolaba nti kyalibaddemu embeera y'obuntu bulamu wallahi bakikola lwakulongoosa nsi bawa amazima ensi kutambulire bulungi tegejja kuba nti Allah ajja kukusasula nga bwatugandi sayajcalu llaha bada usri yusra bekyo tebakirina nti oluvannyuma lw'ensi wagenda kubaayo weebera abaana bo babeere bulungi mu nsi ntegerekese kuba bali mu jjana yaabwe bali mu jjana sifunangayo mbeera yonna y'abasajja bawakanya ddiini ya busiraamu nti si ddiini ntuufu bagamba nti oba oli awo gye bujja tekiriiyo kakati fe Allah byeyafuulira oba nabbi batugamba nti Allah edduniya yetufuulira kukomera mu ssuula eyitibwa kasas mu kulengera ewala n'okuba nti Allah yennyini nsi eno yatugamba nti wabtagi fima ataaka llah daara al akhira ye yatutunuzawa Allah subhanahu wataala yatutunuzawa kubanga edduniya maze gikomeka wabtagi fima ataaka llah daara al akhira kati gweddira buli nkintu Allah kyakuwadde oli muyivu daara al akhira olina abaana daara al akhira olina abakyala daara al akhira olina ekidduka daara al akhira kyewa priority number one wala tansa nasibaka min adduniya nedduniya kale tuwira biruju tusizayo akadde so nga ate abakkiriza asilan ab'okukikolo abamanyi nti balina kutambulira ku bukkiriza mu mbeera zaabwe zonna n'ekitundu kya aya ekyokubiri nakyo bakifunamu akhira wala tansa nasibaka min adduniya tewerabira omugabo gwo oba edduniya okubeera ng'ogifissizaayo akaddi dduniya tugifissizaayo akaddi niye akadde omukkiriza akafissiza ku dduniya ate nako waba n'enniya ennungi Allah akamufuulira ibaada owekitiibwa Allah akamufuulira ibaada ekyokulabirako singa omwana adamu atuuka ekiseera ekiwasa n'awasa nga wasiza nga Allah bwe yamugamba wase ummaka bwe yatugamba tuwase ofunya omukyala murungi ajja okutebenkeza ebirowoozo n'omuwasa mu mateeka g'obusiraamu emigaso gy'ogenda omufunamu obutebenkevu bw'ogenda omufunamu embeera y'obuweweevu gy'ogenda omufunamu ebbanga ly'omala nga omukutte ng'obusiraamu bwe bugamba wallahi yonna ogifunamu mpeera simanyi obantegereke tunuulira okwebaka kwaffe singa weeteekateeka okwebaka neweebaka nga nabbi bwe yagamba twebake neweeteekerateekera okwebaka ng'omubaka bwe yatugamba tweteekereteekera okwebaka otuula ebbanga ly'omala nga weebase kubanga abantu baagala nnyo okwebaka era nga kitundu ku bulamu bw'omuntu ntegerekese ebbanga ly'omala nga weebase ofuna empeera eri Allah naye nga mugaso ogudda gy'oli tulina n'otula nabbi lweyatugamba nti mulina okutwebaka mufune obudde bw'emisana obudde bwe yatugamba specifically mulina okwebakamu kubanga shaitaani teyeebaka akaseera akubuuka ekwata neweebaka ofuna empeera byenjogero bamu bitegeera kakati omukkiriza n'abeera nga ku nsi bw'aba weeyiwaddeyo eri Allah toyina woosalirwa ne booba ku mbeera ya duniya kubanga eduniya omukkiriza tayinza gitambuza kwagala kwe wa innama agitambuza nga Allah bw'ayagala etambule nakyo n'akisigala nga akifunamu empeera eri Allah okufeeba kw'abantu mu mulembe gwe tulimu olwaleero kuli luddawa yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu lbaqara ye madina nagan fa in amanu bimithili ma amantum bihi fakad ihtada ekiyitibwa obuwanguzi n'obulungamu kiri luddawa kubeera nti bwe munaaba mukkiriza bwe munakkiriza oba bwe banakkiriza nga bwokkiriza ggwe ne basahaba naam nga bwokkiriza ggwe ne basahaba abanajja bwe banakkiriza batyo fakad ihtada bagenda kuba baluŋŋamye obuwanguzi bagenda kuba babufunye bajja kuba bategedde amakulu g'ekkomera bagenda kuba bamaze okwolekera obwolekera obutuufu bagenda kuba bamaze okusiba entanda ebagwana egenda obbasasuza okweyagala wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum allah wa huwa assamiu alalim ekitundu kya aya ekisooka kitusindika kufaananira ddala bassahaba ng'ate ne bassahaba tewali nsonga lwaki Allah abajuliza okujjako okubeera nti baafaananira ddala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate n'omubaka n'abeera ng'ekitiibwa n'obusukkulumu n'obulungi yabufuna mu kugonderera ddala kutuusiza ddala ekyo Allah kye yamutuma n'akituusa mu bantu haira kebwetyo bwefaanana olwaleero ekitufeebya kiki ekitufeebya si kirala kubeera nga ffe embeera bwe yagenze eyitawo enaabuuka ne tufuna ebitali bya nnyo ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama yabifuula bya nnyo ne tufuna ebitaliimu ng'omubaka yatugamba nti mwebiri ekyo temuli naye nga wallahi omubaka yagamba nti ekyo mwekiri fe ne tufuna nga tekiriimu omulembe aya gweyogeddeko gwa basahaba sallallahu alaihi wasallama bwe yali atutaggululira hadithi yatugamba nti khairu nnas abantu abasinga obulungi karni gwe mulembe guno gwendiko yali ategeeza basahaba thumma allazina yalunahum oluvannyuma abali baddira mu bigere abasajja ababaala bakubaala bannabbi nga tebasobola kulaba nabbi bayitibwa nga batabi'i, bagezaako ekisoboka okufaanana basahaba. Thumma alladhina yalunahum, n'oluvannyuma abali baddira mu bigere bebasajja abaalaba kubaalaba basahaba bayitibwa batabi'i attabi'in. Gyemirembe meka era emirembe egyo gyegiyitibwa alqurunu lmufaddala, emirembe egyasukkulumizibwa. Balina ebizibu nga bye tulina olwaleero, balina okugezesebwa nga kwetugezesebwa olwaleero, balina abafuzi abakambwe abatayagala busiraamu nga bye tulina olwaleero, balina bakabona ab'effujjo abalwanyisa obusiraamu n'okusinga abaliwo olwaleero. Ebikolwa eby'obwonoonefu byaliwo. Enga gye tulina oba n'okusinga ebiriwo olwaleero. Naye obuwanguzi bwabwe bwasinziira ku ki? Bw'ensonga zaabwe zonna zaalamulwa nga qaala Allah. Agamba ki Allah? Yagamba Allah wa qaala rasulullah, omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba. Olwaleero ffe ekisinga ottukuba kwagala kwaffe, bwe mutuula ne mutetenkanya ne tutandika okwaniriza ebirowoozo by'abagundiivu mu byenfuna, embeera gye twagunjaawo mu bid'a ze tulina, kwe kufuna abagagga ne bajja badominatinga ebifo ebyali badde ebyabawalimu ku mizikiti. Oyo kyamaniwo muzikiti bufunayo alina ku sinti yakulira siteji yejinti ikyemaniwo muzikiti era yakwata ensonga z'omuzikiti zonna ez'eddiini n'ezitali za ddiini, kyemani yazitwala. Kyemani ku mulembe gw'omubaka teyaliwo. Ku mulembe gw'omubaka kyemani ani mu muzikiti gwawa? Gwali Mamlaka? Gwali Masiri? Gwali Ruddawa? Okulonda kyemani. Ekyokubiri, nga bamulondedde ku beesi ya ssente. Oyo tomuzannyisa, ajja kubusobola. Alina amaduuka asatu mu kikuubo, aga asatu, ajja kusobola obwakyamaani. Ne tulonda akulira zaka nga ye mugagga alina edduuka lya hadiweya, oyo ajja kusobola okukuŋŋaanya zaka. Oba wa mazima, oba amanyi eddiini, oba tagimanyi, ajja kusobola, alina kasente. Tufata mpola enkola y'ekiyudaaya, kubanga abayudaaya bwe batyo bwe bakola mu mbeera zaabwe ne mu nfuga zaabwe ne mu ndaba zaabwe ez'ebintu, basukkulumya nnyo omuntu alina ssente. Fe emirembe giri nabbi gyayise egy'ebbeeyi gyasukkulumya nga balina irimu, si balina ssente. Olwaleero ffe tusukkulumya balina ssente. Ani kyamaani w'omuzikiti gw'eddiini Haji Gundi, lwaki baamuwa eno factory ekola eddagala ly'amannyo togimanye nammanga? Yiye yiye gye tusobola, okiwulidde? Ani kyamaani wa Supreme Council Baraba? Baraba abeera atya kyamaani wa Supreme Council? Ayina ebbaala mukaaga zonna ziri wano mu kibuga. Kyamaani wa Supreme Council Baraba ayina ebbaala kkumi n'ezi, ate bwe bamulondera yalina mukaaga, kati alina kkumi nabbiri. Y'ensonga lwaki wallahi tuli mu mbeera esaasaaganwa. Situkyatwala busiraamu nga puriyorite, wabula tutwala kiki ekiyinza okutuyisaawo ne tukakanyaza emirandira gyaffe ku duniya. Kati Baraba babafunye ebizibu, tumuddewo tuteekeko Nadduli. Nadduli obusiraamu yabusomera obuminisita, lwanakola obwa minisita nawo nundi ekikujizaka hafizu Baibuli. Simuwulirangako ng'aga nti qaala Allah, simuwulirangako ng'aga nti qaala rasulullah.
wabula abebulaniya we bali batambula okugenda ebwepisikopiya abebepisikopiya we bali batambula okugenda ebufalisaayo abafalisaayo ne babuuza ababeroni abeberoni ne babuuza abebulaniya ye chairman wa supreme council ebigenderwa byaffe bye biki tunoonya kufaana n'abasahaba nga muddidde ebifo ebyali badde bifugibwa abawalimu ebyali badde bikulemberwa abawalimu mubiwadde abatali bannyini byo mu mbeera eŋŋenderere eddiini mugiyita yammwe oba mulowooza nti etambulira ku kutetenkanya kwammwe manyi woba tetetenkanyizza eno eddiini tegisobola wallahi mbalayirira allah nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama teyatambuliza ddiini eno ku kutetenkanya era singa yatambulira ku kutetenkanya wallahi waliwo aya ezimu ezitaalise na nabbi yali muparaparanya olwaleero tuparaparanya buparaparanya ntegerekeka tuparaparanya buparaparanya naye allah mukutwandulira omubaka muhammadi mubujjuvu mu suratu najim zezimu ku suula ezasooka okukka mu kitundu ekisooka e makka ntegerekeka allah subhanahu wataala yagamba wama yantiku ani lhawa oyo muhammadi omubaka wange tabagamba nga ajja kukwagala kwe kitegeeza nti okwagala kw'obuntu bwe kuba kwagobwa ku mubaka wallahi tewali kwagala kwa muntu kukkirizibwa in huwa illa wahayi yuha wabula bwabanga bubaka allah bwe yamugambanga ne tutindawo buli lwe twafunanga embeera y'akazizigizigi twatindangawo na bubaka allamahu shadidu lquwa dumiratin fastawa wahuwa bilufuqi lala thumma dana fatadalla fakana kaba kausaini au adina olwaleero tutambulira ku kwagala kwaffe tuli luddawo twabaddeko n'akaseera ng'omukulu wa poliisi ye chairman w'omuzikiti mwabiwulirako mwakiwulirako temwawulirako eyaliko IGP nga yakulira omuzikiti ng'era tulaba nti awo lwe tujja okuva mu bizibu ani akulira abasiramu b'ennakasero baluŋŋamya abudu Kiyimba lwaki oyo mukulu nnyo mu gavumenti abudu Kiyimba asobola mifatiho gisoma tasobola naye oyo bw'omweddeko obusiraamu bugwa la ilaha illa llah muhammadu rasulullah tuli mulembe gwegwo bwegu tebugufaanana nga bakwata obuzindalo ne basalirawo obusiraamu bakitatta kitatta yaani gwetekimanyi nti yakulira boda boda 10-10 bagiitaani 20-10 muwalimu haji yagenda e makka niyo oba yagenda bati yagenda tujja kunoonyereza naye nga asobola ani akulira ebyeddiini e Kampala mukadde Lukandwa akola mulimu ki oyo abeera nnyo n'abakulu abasiemwayi okiwulidde nekituuka nga olwaleero omuntu okutuula mu ntebe y'obusiraamu n'aginyweramu bwe pa obwesige bwe bwonna bulina kubeera mu bafuzi b'amatwale oli n'atuuka n'okwatula nga mukulembeze w'abasiraamu tatunudde masomero ga busiraamu mmeka agaali gagasira agaali gafulumya abawalimu gonna gagudde gaweddewo tatunudde mizikiti emeka egitasobola kusaaza jjuma ng'omuwalimu waagwo yalwadde mizikiti emeka ejitasobola kusaza juma omwalimu avayi mairo 14 akagaali kaweddemu omukka ebyo tebimuluma akyalina okulongoosa wakati we naye wakati we ne bakulembera wakati we ne environment balina kubeera bafuzi b'amatwale abo bobatereeza ne bakulagira n'okola n'ossa mu nkola bye baagala mu ntebe olwamu ekikulu kyakulwa mu ntebe nga waliwo ne bebaziwa ne bazigaana mu baatusooka emirembe egyasooka gye mbagambye wallahi bonna allah yabasiima bamulondanga mu bukulembeze nga bamwesiimyeko bamusiimyeko ddiini ye naga nti wallahi ndi munafu sijja kusobola naye gundi ansinga olwaleero situlina mu mbeera yaffe gundi ansinga omusajja tannamalaka alfatiha bamulonda ku mulimu gw'obuvunaanyizibwa olw'okubeera nga twafuula obuvunaanyizibwa nga bitiibwa wallahi bahaji abamu baalikwatiddwa ku nsonyi ne baga nti situsobola haji n'obeera kiyamani wa supreme council gye mirerembe gye tulimu olwaleero kwe kutyoboka kwe tulimu olwaleero bwe buwewufu bwe tulina olwaleero ne bannaffe be tuvuganya nabo tufuula ebisusunku ebbanga litumaze nga twesigamidde ebintu ebyo bannaffe bafunye ekyanyo tukwakkulako ebyaffe byonna ne babitwala yika 11 ezaali awo kulokottawa zaagenze mu ngeri ya bwemage naye ng'abazoogerera ku leediyo weeziri babalimba bakola bati baabudu alihaji ettaka lye tulina ebyennateete abalyogerera balukandwa kuliko omuwalimu aa ennaku zino sikyafa ku bawalimu ensonga ezaali badde ez'ekiwalimu zaakwasibwa abatali bawalimu be bazitwala mu maaso lwaki kubanga abawalimu bwe banaaleeta irimu yaabwe ejja tubbika nga balaba n'okulaba olwaleero mu mbeera zaabwe nti tebategeera bulungi kaakati embeera bweba etuusaawo tuli mulembe ng'omuntu alabika nga munnaddiini nnyo ng'agezaako okuzuukiza n'okuzaawo sunna z'omubaka nga bwe zaali wallahi ng'olwaleero abantu bamutunuulira nga mulalu oyo tategeera bulungi omulembe gwe tulimu ebyo tobireeta mulembe gwe tulimu toyogera ku kirevu nga kirevu kyokka mulembe gwe tulimu tegugenda na mpale kusala mpale omulembe gwe tulimu tegugenda na dankani mulembe gwe tulimu gulina kubeera nga tukola mawulidi omulembe gwe tulimu gulina kubeera nga tuli ba borda akasengejja kaabotoka kayabika kajjamu ebitulituli buli lwe tuyiwamu wallahi katwalanga bye tuyiyeemu ebisejja byonna bigenda we tutaagala kyova olaba nga abasiraamu olwaleero aba advocatinga nibaga nti abange abashiha abasiraamu kugenda okutunula ng'omuntu gwe mwalisibiddeko muti olukoba nga musuubira nti akasengejjake kakyalimu embeera kubanga akasengejja k'abasahaba wallahi kaali taiti bye baafulumyanga byabanga kiriya bwe baamalanga okusengejja nga bannaabe banywa bunywi olwaleero abatusengejjera wallahi bweoba tozeemu kusengejja waakiri ofe ennyonta oli ayimiryalaga nti abashira abasiraamu kikulu mwe mwefuula nnyo abagundi balina sheekhe sijjamu bagamba mannya bankubidde essimu nakati bakyantawaanya yagenda ku muzikiti guli ssegukweyo n'asomesa abaddu n'abagamba nti mbalayirira Allah obujulizi weebuli era ngenda buleeta nga n'abakulisitaayo bamujjana wallahi billah. Ekikulu kugoberera Allah. Waliwo abantu abawakanya Nabbi Muhammad naye nga bagoberera Allah, bakwata enkola ya Isa ibn Maryam nga bagibekutteko bakulisitaayo bamujjana. Nga sheikh nga sheikh lwaki tulina emitawaana mu kaseera kano ketulimu? Lwaki tutwalibwa nti tuli ba wansi? Lwaki twadda emabega tukireyiminga nti tuli ku saidi ya Allah, tukireyiminga nti tuli jje lya Allah? Kitegeeza nti bwe tuba jje lya Allah ayina otuduumira ye Allah, naye tuga nti tuli jje lya Allah naye omuduumizi ye shaitaani. Tetuli jje lya Allah wekikoma omuduumizi atuduumira Ibilisi. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi nga ntuufu nagandi ikhtalafat alyahudu wannasara ala 72 firqa, abayahudi n'abanasara beyawulamu ebibinja 72 ng'ekibeyawuzaamu obubinja binja obwo kunyweza nsi. Ekigendererwa kyabwe kwali kunyweza nsi. Bonna balina omutwe ogubagatta gwa Jesus. Ikhtilafati ezo baazifunanga bazijja ku nabbi wa Allah Isa. Netufunamu abakulisitaayo, netufunamu abakatuliki, netufunamu aba Seven Side, netufunamu abarokore, netufunamu abajehova, netufunamu abadiventi, netufunamu bunch. Hadithi yomaka egaye nti isini isina wa sabaini ebibinja 72 nagandi wasataftariku ummati, niye ekibinja kyangenze Muhammad sallallahu alaihi wasallam sataftariku ala 73 firqa, kigenda kwetemamu ebibinja 73 bali bakoma ku 72 fene tuyitawo ebibinja 73 kulluhum fi nnar, bonna bamuliro. Ebigambo ebyo wallahi abantu babibuusa amaaso naye si byakusemwa, si byakusaaga, si byakuzannyamu buzannyi. Tubiiseeko amaaso tutambule tugende. Kale waali kikoze singa obwolekero bwo n'ebigendererwa byo byakunyweza dduniya, naye ebbanga lye tumaze nga tunyweza edduniya tube bulungi, mulaba okuyenjebuka kwe tuyenjebusa. Burundi gwaffe ogwayita nabagamba ti abanadamu bazuddewo obukulembeze n'obutagwana, kubanga obukulembeze tebakyakitwala nga buvunaanyizibwa bati bitwala nga bitiibwa. Nze haji wa bahaji, nze imamu wa bayimamu, nze imamu wa kabaka, nze imamu wa gundi, nze gundi wa gundi, nze owetwale wa bamatwale, nze disitulikiti wa badisitulikiti. Olwaleero bye tulimu ebyo tubigunjawo lwa Allah na abadan, tuli ku lwaffe kubanga tumanyi nti buli muntu waafuna akatiibwa, essowaani egaziwa n'ebbaasa n'egaziwa n'akaveera ne kajjula. Lwaki abantu basinze kutunuulira bya leero batunudde ku bigere? Bawangudde batya, bayise batya, basobodde batya okunyweza ensi? Mulowooza ekitaaliwo mu basahaba bwe kibeerawo olwaleero tukibala nga bulungamu okusinga basahaba oba buba bubuze? Ekitaaliwo bwe kibeerawo olwaleero nga mu basahaba tekyaliyo, kyetuba tubala nti bulungamu okusinga basahaba oba tubale nti bubuze? nawe mulembe ogulaba kakati ino okubeera ne chairman w'omuzikiti aha oyo omu ne imamu w'omuzikiti abo babiri n'amiiri w'omuzikiti bwe bitaba bitiibwa abo bonna baba baaki chairman w'omuzikiti omu amiiri w'omuzikiti babiri imamu w'omuzikiti mwenna nga muli ku muzikiti mukole kuki ne kati weebiri era gwoga nti abaye twali tufudde ekifo kimu bwe guba muzikiti imamu byonna asobola obikola bakukuba ebikonde tebakoowa bayinza n'okusikamu eddookooli lwaki kubanga abantu bakimanyi nti kasitoofu n'ekitiibwa tebukyali buvunaanyizibwa obwo bw'obaako akatiibwa koofuna n'essowa n'egaziwa wallahi kyekimu ku bituyenjebudde agambye nti wasataftariku ummati ala 73 firqa ekibinja kyange nze muhammadi sallallahu alaihi wasallam kigenda kwetemamu ebibinja 73 kulluhum fi nnar bonna bamuliro teri agenda kuwona qalu wama hiya ya rasul allah basahaba beyali ayogereramu ne bamugamba allah nabbi agaide kulluhum fi nnar illa waida okujjako kimu bonna bamuliro illa waida okujjako kimu qalu wama hiya ya rasul allah basahaba ne babuuza nti kibinja kyekyo ekigenda okuwona omuliro gwa allah akiwejjana ulira ebigambo nabbi byeyogera صلى الله عليه وسلم قال يا جنب مكة صلى الله عليه وسلم من كان على مثلي ما انا عليه اليوم واصحابي ومنت النار يمرر ما سقى الله ندا يوانغا رورامبنسي يوانغا ركونسي على مثل ما انا عليه اليوم ندا ركتفانا نردرا تشنديكو واريرو واصحابي نبا الصحابه بانك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى ولما حديثي بيكوانا قنين آية أرانغو كونا كفى الله تفورا ربي لما الصحابة ببالي لما التابعي ببالي لما التابعي تابعين ببالي والله تينا كدى يو كفانا نرى الدرى سسي كفانا نرى كفانا نرى الدرى بالصحابة kufaananira ddala basahaba sikwefaananyiriza naye olwaleero tuli ku kibuyaga afuuwa jadda gye tudda kibuyaga bwajjanga wa byabufuzi ne tuyingira ebyobufuzi bwajjanga watusiibulula ne tugenda tusiibulukuka kibuyaga bwajjanga wagenda mu makanisa waliwo omusosoroti omunene yafudde bamufuti obalaba kugundi kunankani kuwolutaazi babadde basoma ekitambiro kya misa nga bisopo gundi afudde mufuti yali ku keesi yennyini abamu batandise n'okuteekako ebimuli lwaki anti batya balina okutya nti obusiraamu bulina kutambuzibwa mu ngeri ya kupalapalanya nga bapalapalanyiza kutetenkanya kwabwe allah yagaana nabbi okupalapalanya gwe gwanakukkiriza wama yantiku ani lhawa ebyo byabagamba tasinziira kupalapalanya in huwa illa wahayi yuha wabula buli kyabagamba nze mba nkimugambye allamahu shadidu lquwa dhu miratin fastawa wahuwa bilufuqi lala nabbi teyapalapalanya gwona apalapalanya oyitewo oyagala tugamba nti oyina imaani esinga eya nabbi oyagala tugamba nti otetenkanya okusinga nabbi oyagala kutugamba nti gwopalapalanya kuyisa nabbi byamulema gwobikole wallahi tojja kukisobola muzze obusiraamu ku nnono yaabwo lwe tugenda okubaamu akaniggusa bwe tunazza obusiraamu ku kikolo kyabwo ensonga zaffe Allah jaziyingiramu era kyekiyitibwa okutaasa Allah. Kuddira busiraamu buzza ku origino intansurullah, bwe munazza obusiraamu ne mubutwala ne mumukwata Allah nga bwalwagala, ne mukkiriza bubafuge, ne mukkiriza obukongojja sa si kubweragala, waliwo enjawulo. Abasiraamu olwaleero be tulina ba duplicates beeragadde busiraamu ng'ate bassahaba baakongojja nga busiraamu. Obusiraamu bassahaba baabuteekanga ku bibegabega byabwe, amaggwa ne gabafumita nga babwetisse, ne beekoona ebigere nga babwetisse. Kathiru minhum, abasinga obungi mubo wallahi baayavuwalanga ekibavuwazza busiraamu. Ababuyingira nga bagagga bagenda okuyingira mwanandaani kabbuli zaabwe nga baavu ng'ekibaabizza busiraamu. Olwaleero omukulembeze w'obusiraamu ayingira mu buvunaanyizibwa nga talina kyalina, olw'okubeera obusiraamu tubwebagala bwebagazi. Bassahaba baabukongojja bukongozzi, baabwetikkanga ffe bwe twetikka. Era bw'ogamba omuntu nti tuulaawo, akubuuza ngenda kulyawo kati, namala kutunula alabe obukunkumuku obuliwo, alabe wagenda okubega, asooka atuulewo atandika okubega. Bassahaba baabuyingiranga bagagga, ne bayingira kabbuli nga baavulunkupe. Olwaleero abaweebwa obuvunaanyizibwa bw'obusiraamu baba baavulunkupe, wallahi bagenda okufa nga bagagga bavundu, bagaggawalidde mu busiraamu. Ttaka ly'obusiraamu baalitunda, emizikiti gy'obusiraamu abantu mwe bavunnamyanga ebyenyi byabwe ne bagati subhana rabbiya al a'la baagitunda, ebizimbe by'obusiraamu baabitunda nga babiguza abalina ssente battaddeewo, balawubeeni bagabulyeri balewo kaadiya bagulyerimu bazeveeri baperusi bapolinaali fenekansi. Gabulyeri yaguza omuzikiti olina asigalanga n'okuyina ayina n'abawagizi. Twatunze omuzikiti ne bagabana nga musanyufu nnyo. Mukole bye mwagala naye obulamu bw'ensi bufunda. Mukole bye mwagala mugenda kutuuka mu maaso ga Allah nga muli banyoomoofu nnyo. Lwaki mufudde ensi eno okuba nti jjana? Buli lw'ofuula ensi okuba nti jjanaayo oba omaze okwekasuka ku kibinja ky'abakaafu, kubanga Allah nabbi yatugamba nti jannatu lkafir ejjana sijinu lmuminun, komera lya mukkiriza wa jannatu lkafir. Bwe bwoba oyagala kubeera mu jjana nga tolina mateeka, weeyunze kubawakanya Allah, tambuzaawo otuuke mu maaso ga Allah bw'olimanya ky'omugamba. Tutereeze okuwona kwaffe kuli luddawa kulina kufaanana bassahaba, okuwona kwaffe kuli luddawa kufaanana bassahaba. Bassahaba baatiiririranga nnyo eddiini eno okusinga bwe baatiiririranga obulamu bwabwe. Neffe olwaleero tusinga kutiiririra bulamu bwaffe, tutiiririra bitiibwa byaffe, tutiiririrwa buyinza buba butukwasiddwa, situtiiririra ddiini. Y'ensonga lwaki buli kibuyaga gyatukuba. Seeka yeetabye mu kusoma mmisa egindi. Seeka yeetabye mu kusoma mmisa nga seeka wallahi embeera eyo enakuwaza, embeera eyo enakuwaza. Njagala kumaliriza nga mbagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ebiva mu bigambo ebyo byenjogedde yatugamba mu bigambo ebyekitiibwa nti mugenda kwetooloolwa oluvannyuma lw'okuyenjebuka okutuuka awo. muyenje buse mufuse ba wansi bano be musinza nga temukyalina nsonyi mu Allah musinza balabe ba Allah bagenda betoloola babalye ng'abantu bwe balya essaniya ya katogo. Ebyo ebigambo nabbi yabigamba basahaba Allah baayogerako n'agamba nti Muhammadun Rasulullah والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فعذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بعدما رجعنا يباري ما نيو كديني بالسلام باري ما كبا كمن نيو كبا كني ديني كبا جيراني سانغبا ما نيو بالصحابة نيا بعدما باتيا baganti ekiseera kijja kujja abasiraamu beetooloolwe nga bw'olaba abantu bwe beetooloola essaniya ya katogo babalye ng'abantu bwe balya essaniya ya katogo nga bali abasiraamu aba balya be balabe b'obusiraamu n'abasiraamu basahaba Allah baagambye nti walladina maahu nabo booli nabo ashiddaau ala alkufaar baamaanyi nnyo ku balabe ba Allah baabuuza amin qillatina yawmaidhin ya rasulallah ekyo kigenda kuva ku butono bwaffe tuli batuweddewo nga situkyalimu yadde akaniggusa ng'ennamba yaffe ntono nnyo bw'etyo nabbi n'abagamba nedda tekigenda kuba bwe kiti abasiraamu abalijja bagenda kubeera nga bangi yagamba nti baabehum kathir bajja kuba bangi walakin gusaan kagusaa sayri wabula bagenda kuba ng'ejjovu bwe libeera ku mazzi bajja kuba ng'ejjovu lya mukoka ejjovu eriri ku mazzi amayengo gye gakuba gye galaga n'ejjovu gye liraga teririna resistance teririna mulandira gw'omulandira gwe yalibadde Quran wagita togisoma omulandira gwe yalibadde mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamuta. Qala Allahu ta'ala amutuleke bannange we are living in a secular state, this is a secular state katusomera nnyo qala Allah nawe bintu obiraba. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kati rasulullah situganye ni waliwo wekitajjira bulungi kati omubaka nabo bawangalanga mulembe gwabwe na guno mulala ani yagamba ku duniya eya nnyoko ube ya Allah omubaka yagamba n'ogamba nti tubiteke ebbali tutwale ki mwatwate eddenge eryo bwe baligamba Martin Luther yagamba aha nga liwuliriza ligobye ebyomubaka liwuliriza bya Martin Luther Adam Smith was one of the world economic scholar Adam Smith yagamba aha omanyize ndi musomi wa bitabo bwomugamba kala rasulullah ebintu ebyo tebikulembeza nnyo n'ebyo Adam Smith awulirisa kakati according to Rosto theory of development Rosto yagamba atya Professor Michael Hazeltine yayogera ekigambo ng'awuliriza naye nabbi yagamba tawulira wallahi kasita tunatambula tutyo situyinza kuba baamaani gusaan kagusa osayi tugenda kuba jjovu lya mukoka ejjovu twalaba ensonga eziwera munaana ejjovu kiki kyeritegeeza mu hadithi eyo ensonga munaana naye kati tuli jjovu situkyalina musiraamu asobola ga nti mwe tubalaba oga nti bagambye batulaba kubanga bakimanyi woyita gundi ng'omuwayo kasente ng'ate omuvuma. Tekyaliwo kuvuma bakulembeze ba busiraamu batyo. Bamwisho manyimwe muli basiru mugizi muleeta amampati n'engezigezi mutuyita bakafiri mukola muti kumanyoko totegeera tokola ki kale bakwekyali ngera nawe owuuta awo nsala Allah abantaase mumbeera efaanana bwetyo nze temumpitanga kubanga ebyo sibisobola sibisobola n'omvuma noŋŋa nti genda olye wali kammo akammonde kasiiki kubanga leka gugakaŋŋende ndye endaggu nazireseya waka obummonde obusiike buwa abaana bo balye onvumye obusajja bukulu ate ennaku zino abantu abalina ku buyinza ayinza n'okukuba ninga olaba emyaka mitoototo n'akwokya oluyi akuvuma n'amala n'akkuba n'amala n'akuwa ebbaasa balinnyo ebali eddala ng'era nze enkwata eyo kugandeka ŋŋende nfa enjala kati yimbire bwitu bwefaanana lwaki twatuuka mu mbeera eyo twava ku nkola ya Allah lwaki twatuuka mu mbeera eyo twava ku nkola y'omubaka Muhammad ne tufuuka ebisasiro ne tufuuka babiyita bisusunku ebitagasa ne tufuuka ejjovu ate bwe tuteddeko tukyeyongera okunaabuuka kikyali kituusa bwe tutamanyi nti ensi eno ya Allah n'ebiragiro ebirina gikolebwako birye n'ebyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo tukyeyongera okunaabuuka bw'anaaba atusobozeseza Allah tujja kwongera okugaziya hadithi eraga nti ejjovu lyamukuka bwe tuli kati وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين